dogga fantin men dume woni gacce mun
le délit de
fiya dogga no gacce non misali de awjotodo lore wawi wadude wakkati fempi goddum den jomun dogga tefa dadude jukkol gol hana jukkede dalila majju
fiya dogga der gacce de limtete
gacce fiya dogga sura jeddabo dewtere kite leydi meden kan yewtini fillam der feccere aran der sura o andan wadi filla ittol yonki e baraminul ko hana der herari den feccere dida bere kandu halido gacce fiya dogga de andan
dume holla gacce fiya dogga
fodde no datol keme didi e chapande jeddi e nay dewtere kite leydi meden wi'iri sayto bonnere lore nabi en bonnere lawol wadi gina den ko filla fiya dogga den alama hollude neddo tefi doggude gan dadude jukkol dalila majjum
jukkol gole gacce de jukkirte
nangado dalila fiya dogga no jukke kasu hitane yade ko bado dubi sappo watte yoba ujunaji sappo yade ujunaji hemre cede sefa
dume bawte wiude do gacce fiya dogga
bon le délit
de rabbidol halani gacce fiya dogga woni misali neddo fiira goddo lore den gada mun tefa doggude dada salo darade du no kurato bonnere den endan wadi
wobbe no kawno dira gacce fiya dogga e salade faabaade neddo tawaado der sadorna na kamciido haalammen ko feero dir gacce de
dum hauta gan salaado wallirde mo tawra sadorna na mo hamgi de taweedu joomun no waawi wallirde kamciido o endan dum waddanay dum sadorna gon fu kanko gardo wallirde na faabaade kamciido on endan ir neddo oodu waawa fiireede sawru gacce fiya dogga
ko feero dir gacce fiya dogga e salaade do tanade tilsinorde hokka
gacce fiya dogga no feerodir e gacce darne salo darade na hokke tilsinore salo do tanade tilsinore de en
public